studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Non heedi be studio Tamani oɗo saaje Sakou Madou Ousmane Diko halanton kabaruji gonɗi ɗo ɗi jeudi maison de la presse le Bamako Mamadou Ouattara wangani e ɓoggi jande to. Jangino liberté a andinama acca leydi ndi yo janginowo andindo sukaɓe ɓe janguinta ɓe azawad yo mbalandi leydi e hoore muɗum. Honjotoɓe kakkolliti gouvernement haajaka hono concassion fa ribba koɗo bonno lawol ɓamangol fa o ribbangol ana e saria. Leyɗe CDAO de ɗu kebdata hono kalisi goto hitande 2020 kabaru muɗum andinama keña li batu kanankoɓe leyɗe CDAO ɗe li gallure ñami. Battu tata ɓo ɗu fanda hono protection sociale fuɗɗama keema yo wadde fa remaɓe ɗu keeɓa mosala e sawrede li cuuɗi dogotoɗo ɗi yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗi min jogani on bisimilla moɗon e ɗo studio Tamani. Ministre hakkude Mali e leyɗe goɗɗo ribbi janguinowo liberté a Bamako li laawi ande kese ɗe ministre o daarde janguinowo o accana e leydi ndi li balɗe tati ɗum kanko nodditeɗo Rouben Giovanopoulos o yoppa leydi ndi li balɗe tati ɗe nden o kayfaɗuɗo hokkude sukaɓe janggoɓe makko miijo andal ɗo azawde woni mbalani leydi e hoore muɗum. Keɗɗeno Mamadou Samba Seku fa ɓeydoreɗen faamu
ley golle daɗodiral kanko jangguinowo o waɗi lamdi yoga e dow faamu kabaru leydi Mali ndi o holliti wiide azawad yo leydi ndi capital muɗum yo gawu noon oɗo kabaru o laatike mette mawɗe wonande saraɓe yoga haalaji kewɗuɗi gaɗama dow muɗum e dow bembal ande kese lolir ngal réseau sociaux noon dun oɗo kabaru o torri sanne laamukoɓe leydi Mali ɓe hollitiɓe wiide yo kanko jangguinowo o pati ƴaɓɓo balɗe tati nder leydi Mali ndi joni ɗum woni arande laamukoɓe leydi Mali ɓe dibba neɗɗo jeeɗo leydi France gonɗo dow leydi Mali ndi tawane e yontere ƴaɓɓide nde ley communiqué mo kanko heƴaɗo leydi France gonɗo nder leydi Mali waɗi ɓe dardi yaafa laamukoɓe leydi Mali ɓe batte oɗo kabaru o e leewi ɓeɗo keƴaɓe leydi France nder leydi Mali jangguinowo o anda noon fewi wiide oɗo kabaru azarde o na sambina mette fa yetto o nokku ɓe mbihi dun eɓe toƴƴori jangguinowo o waɗira fewi anya bonɗo oɗo golle daɗodiral ɓe mbihi dun laamiɓe jangguidire nde leydi mabɓe tun dardi jangguinowo o yo o rutto toon.
E wi dunke en faamu fanda sare gouvernement ana jogui bawɗe ribbude kala koɗo mo horsina nafakaji leydi meɗen ndi hono lawol ministre hakkude Mali e leyɗe goɗɗe ngol uɓami ngol ana e sare ka jaati e wi honjotoɓe ɓe ka hono gouvernement haajaka hono concassion tan fanda ribbugol hono jeeyaɗo leydi gondi oloka kanko Ibrahima Ikassa o janguino Ikassa Mayga o janguino université de Bamako ɗo wonko haaldi mi nana Kilou Mayga keɗɗenna Mamadou Samba Seku.
Yo kabaru golle mo koɗɗo golli nder leydi ndi ndenno so laamukoɓe leydi Mali ɓe kolliti wiide golle gollaɗo o ma haalaji kalaɗi ɗi ma dunno sifaji goɗɗi koɗɗo na yedda nafakaji leydi ndi nder leydi Mali ndi ndenno laamukoɓe na mbawi jaati yaltinde joomum latto hono neɗɗo mo yiɗaka fewi nder leydi ndi ndenno mo wawi jaati yaltinede yonali fewi koɓe nawtoro talki ministére humanide guldel hakkude leyɗe saabu yo talki kertanaɗi tan yimɓelle golloɓe nder gollirɗe hakkude leyɗe
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde o bembal ama e facebook na twitter on mbawi noddude numéro ji 75 84 11 11 nadu 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon. Mobile l'arme Mali du yanti do bombore keñe nde jondoraka hakkunde tenengu e jafaraɓe ɓadangal ladde kire les régions motti o soldats en ɗiɗon mbarmi mobile ngel noon bonifa rutti kalisi goto leyɗe CDAO ɗe latata ko hitande 2020 nde hoorejo fedde CDAO nde andini oɗo kabaru talatare keŋe le puɗɗoɗe batu kanankoɓe lefol ngol oɗo batu ana jooɗi le gallure ñamede hono kanankoɓe leyɗe Niger Ghana Nigeria Kodowar fawarde e togo moɓodi e o batu fa ƴewtodu hono gooñedagol hakkilo woto fuɗɗago duuɓi capantati hikkangol nden wonko ɓeydanimi on e faamu keɗɗena Mamadou Samba Seku.
E ley wi hoorejo fedde CDAO nde e mbawa gooñade kalisi goto ley hitande 2020 nde suja holliti fay so dañi ko yaari yesso banggal yirwere e keɓal jaabuji ɗi ngala doole e wi hoorejo fedde hirnange afrique nde iwde 2012 warde 2016 leydi fay gotiri tabaki caɗɗi amana nanɗe jate heeƴo gondal hakkillaji banggal yirwere ɓeydi handu kanko monsieur suja o holliti yuɓɓodiral politique ako banggal kalisi hakkude leyɗe jetti si CDAO de ana hani ardade ngonyagol kalisi goto pade mudun latade bank central leede dedu wala do gonden hande do kananke leede Niger e mo gana o dokkanoma yamirore hitan 2013 de fa leede CDAO de fu nyande kalisi goto ko noddirte task force do woni mobal dole jo inanama hitande 2014 de fa hollita lawol e wi de souzaka chaddi latagol dabare no kalisi goto ngonyire hebali latade tafen fedde CDAO de jo inande hitande 1975 mobile de sappe joyi do milioji teme taton neddo ngone le mudun be nyandata kalisi goto rede jetti an jogodi sefa tuugi do ero gonde le fedde nodditende imwa leede jetti keddide le CDAO de no hindi fu ana jogi kalisi mun
on kibi andande mi horam bedani on famu yambar tata badde do protection sociale fuddi kenya bamako do sicily no malinkobe fu kibirta faborede bangal cellal e wi ministre hinne e yurmende hawrude henbe mijoto do no remobe du kani natinirede e dabare mudun mohamed basir traore horaje protection sociale wonko halde umar waygalo keddena mamad samaseku.
Il s'agit de faire en sorte que le travail
de rouge no gollo gese ngondo der nokku goddo wawata martinere kumpa e fabere ne mila wide wakkat jun o do kabaru hani hunchenede hore lingal do kawrtal hande o tidalla adnaru ndu hono iwde e sifa gulleji kebe ngudurudi yaade di ande njaajude sembinoji gulleji goddi e bawdi dranade yirwere der kereduji amendi min nawtoto kawrtal ngal gollude do dati dabreji ngudurudi i muji yoga nangundi hunchenede hore jaati wakkat jun o i mu fawido do kabaruti allaji ko moni demal e sifaji golleji kebe mbowadi dika tilike gollede yewtagul hejo golle haybugul golleji demal di dun nono ka non bangi goddo duna do mballa pawoto wobbe min kinoto kabaru haybugul golleji kewdi hono demobe awobe marobe go nande mudun yalla be mbaba hunchenet hore no fewiri
que ceci puisse être bien couvert.
Kaldal ana wondono hakkunde gouvernement e syndicat golloɓe laamu fay ko kaldal wondono ila ñande altinere nde se kana ke lindi hoore yidano gueɗe ɗe kawrali e kalki sentadno waɗa murtal muɗum golle nde hono fuɗɗoɗe alal bare hande nonde syndicat o yo sariya hono kaɓo e yurkuyurku ka darti sammine golle faaba golone dewrintina leydi meɗen fuɗɗi keñe bamako ɗo le wadde fa wonɓe région ngaji ɗi fu pota faamu hoore muɗum kolliti laawi sariya ɓameteɗi ɗi sariyaji meɗen fina tawa fa warde e kawral alger ngel fu ardinte e andinede wonko mi e hooren kaldum e Modibo Gadjigo keɗeɗena Mamadou Sama Seku
yo
kabaru tuttodiral hakkillaji do alahaali gollirɗeɗe andude sifa gollirdal hakkude keƴaɓe gonɓe nder région ɓe e gouverneur en ɓe e keña duno gollirɗe laamu tonɗe oɗo sisli min kuncanta hore tafum tagal dun min meman hala talkuru jam e dawral ndu sabio kabaru hinnade golleji ndudo talkuru tutondral hakilaji wadata dun dono jamare nde wurri sabi ana e fandaji nelabe be dun haddi basiji e kanye dewrintinde yimbele le golleji amadi woni ko mi tayki wide si yimbele hobbe hawrintina nder gollirde nde ewde yimbele tiddube yaade sahibe en amiri en fayotade horbe bale dina en siki wala yimbele be natorta ko fi sifaji nokuji goddi so wala finata waji amadi di nafakaji mun en dullaka fi nder leedi mendi ti sababu gondal amen gilla duubi temede temede kewde ndenno yo wadde tutondiral hakkillaji duudi do sifaji di
décharger sur ces méthodes là
hono ballon coupe du monde be kebal duubi sappe jetti du mali fi dan altinere alarbare handende e Espagne le demi-finale hono kawnodo hitande 2015 egle le anne mudon ka yo yaade fa finale Angleterre e Brésil du pidan handen
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Horaje laamu sengati kabaruji region ngaji meden ke ben famta hono horaje laamu hakkundeje region Tumbuktu o andini e to jawdi hono conseil régional Tumbuktu o den hejaabe gollirde laamu o e gollobe hore gollonobe hore mu en fu kawri e batu mudun ana buri milliardji sappo sefa gadete li e to jawdi arana le ngandure no li kabar golle le hitande 2018 ne den gotnaabe ton hejaabe jeunesse o bale rewbe e gollirde laamu fu landondiri e le ngodo hejo eto jawdi arano rewbe kuccale chapantaton kawri e jande dono kaldal foccorto hakkunde gollidobe fawarde e jama eno jama jabborte nenno de jande balde tati bedana hono gollobe cuudi dogotor kuccale faamu yo UNICEF gollidi e muskoka le andal gollide yirwer hinne yirmande e nettaku nokku ton do kadde le dido kabaruji kedde hedal wande yewtere ma ana yeso yen tawde jango.
See you tomorrow.